ndabye obugumikiriza bunjo bulamu ngabasinga bawedemu obwesigwa n'obugumikiriza bantu balamu minziye fuse jisi eneyisembi kejuda bantu balamu omulalu n'omulamu toyawula wakati w'abantu balamu ng'ebizibu abantu bye balina bibakozesa bye banejjusa mu bulamu bwabwe abamu nga beetuga abalala nga beetema betalwa bizibu byabwe ebizibu by'obaolina n'abalala bye balina just because obeera tomanyi wereka kutya don't be afraid it's a matter of time
kikiriza oja kumala kawangule kikiriza Mbela ya luelela Kumikiriza Oja kumala kwa mbule Kumikiriza Teli mbela ya luelela
Uma Teli mbela ya luelela Chatande waka tondanga jaluelela Jebizibu munsibyo bilibera ho Atera nesanyo nerimala nerivitola ho Watamanyi nti no chaluberera Yigakati obulamu boku benga waluberera Ndowoza yoba matungoli waputu Wobango na igakana kaimbo na kaulida hey, Osi yona yona uli mutabera Nebizibu bie oroku bate bakumulida Singa twali badi wandika mufesi zafe Twali badi naga pande ganji gazibu nyo
Osi yona yona uli mutabera Nebizibu bie oroku bate bakumulida Singa twali babi wandika mufetsi na fetali bade na gabwane kanje gazi unyo
Kikiriza, uja kumala kwa wangule Kikiriza, teni mbela ya luelela Kikiriza, uja kumala kwa wangule Kikiriza, teni mbela ya luelela
Ngabalabye obugumikiriza buntu bulamu Ngabasinga bawedemu obwesigwa n'obugumikiriza bantu balamu Nziye fuse jisi eneyisembi kejuda bantu balamu Omulalu n'omulamu toyawula wakati w'abantu balamu
Kikiriza, ndakumala kwa wangule